sasa. Chachu yangu imengongo na mkungu sipotosheka. Ongeza uchoyo mwanaino, wakikufata wambi
akiombeki.
Chote kaunyayo, ifunge pande zote saba.
Kwangu sawa, kwangu sawa.
Usinipe dawa, napona kwa yako mahaba.
Yote sawa, kwangu sawa.
Baisho, I love you baby. I'm the baby to the sun, and now you show me. Baisho, I love you baby.
Ay, ay, ay.
Oh baby.
Ay, ay, ay.
Ah baby, oh.
Ay, ay, ay.
Oh Baisho, I love you baby.
Ay, ay, ay.
Ah baby.
Ay, ay, ay.
Oh baby, oh. Mama mganga wako fundi amenipata. Amenipata. Mama aiweka hiyo kama kambore ya shambani. Penzi nogeze ikoleze mweza komie hoi. Chote kaunyayo, ifunge pande zote saba.
Kwangu sawa, kwangu sawa.
Usinipeda fona kwa yako mahaba.
Yote sawa, kwangu sawa.
Baisho, I love you baby. I'm the baby to the sun, and now you show me. Baisho, I love you baby.
Ay, ay, ay.
Oh baby.
Ay, ay, ay.
Ah baby, oh.
Ay, ay, ay.
Oh Baisho, I love you baby.
Ay, ay, ay.
Ah baby.
Yeah, yeah.
Oh, baby.